exclusive from ZambiaMusicHits.com.
Yeah, baba.
Toto mwendo wa jongo, taratibu kitembea, heli jodo la bongo. 24 takupepea, langu wajanua, maji ntakumwagilia. Twacheza kidedea, kidedea, mabuso mpaka twalala. Mi kwako koroma, koroma, koroma,
zezeta.
Koroma, koroma, koroma.
Baby, tucheze rumba kidogo. Honey, tucheze rumba kidogo. Baby, tucheze rumba kidogo. Yeah, yeah. Honey, tucheze rumba kidogo. Yeah.
Baby, tucheze rumba kidogo. Honey, tucheze rumba kidogo. Baby, tucheze rumba kidogo.
Hapa kikubwa ndoa, tunasubiri ndoa. Nimekuridhia nawe umeniridhia. Hao wagonga kokoto, nyunde gonge vidole, acha waumie za horo. Wenye choko choko na vijicho vya chongo, tuwafunkie vio. Wana kazaro na vojishongo ndoa, tazidisha mikopo waone na waboa. Oh yeah, mi kwako koroma, koroma, koroma,
zezeta.
Koroma, koroma, koroma.
Baby, tucheze rumba kidogo. Honey, tucheze rumba kidogo. Baby, tucheze rumba kidogo. Yeah.
Umenionyesha upendo, acha kinyongo sina. Ni mkufunzi wa mengi, wastahiki tuzo heshima. Kama mapenzi si afu, tuongozane mimi nawe. Nikutunze kama sarafu, tusipotezane mimi nawe. Leo unacheza rumba kwa mbwembwe, wanafiki wakae na vidonge. Siri za rumba ni kizombe, raha kupendwa nawe. Mi kwako koroma, koroma, koroma,
zezeta.
Koroma, koroma, koroma.
Baby, tucheze rumba kidogo. Honey, tucheze rumba kidogo. Baby, tucheze rumba kidogo. Yeah, yeah. Honey, tucheze rumba kidogo. Yeah.
Baby, tucheze rumba kidogo. Honey, tucheze rumba kidogo. Baby, tucheze rumba kidogo. Honey, tucheze rumba kidogo.
Download more music on ZambianMusicHits.com.